figira milandu sinafune kugamba kumbali kusonkana ndikuvanga chepani yai sindikukamba zandale yai sindikuzirenga chale nanga bwanji mundipanga chanda male osachi mwagenge anakwada ndikulemba pansi fansi yose inabalalika musamalimbane ndiineyo nanusamuza balalika ndikudziwa ndinu wandalama yai munatola ndichikwama kukhalira kugawa ndalama ngondi mwerulira sangala wake ya ndunu atakukubela bondalama ndima mulizi zinaela zanga bwanji undilonda londa oyang'anira israeli zamagona iye ndiye lingalanga sindihoba sinditekezeka no ndiye ali mbali yangai air forward sikuyendadi ine roro kubwelela mbuyo anakwada ndikulemba pansi fansi yose inabalalika musamalimbane ndiineyo nanusamuza balalika andinene andinyuze andisale andisuze
Dali lainu, dali lainu.